tatakula kinalima changora au tatakula kinalima changora au tatakula kinaliza gaya utavisha chumbi kinaliza gaya utavisha chumbi.